kariwa emu gambocha wacho mbipinga wacho ndege biswa tulikaliwa emu gambocha wacho mbipinga wacho ndege biswa emirembe ngalo uliogutandika kujja na byocha watena bakamba chinga uliogujja kujja na byago tulabika tudira dalerie wasoka ku muntu asoka Wechichicho talabanga nao vila babichuka na bacha Atoga bagusoka mutebayi nango yeba itanga buswa Besi bango bukete ngoro basude chama chebaina Muchuku kebiche mubilie vya choche vino vinye nyanyo Iviana vya kusembe vitu kukonya vitu lemye saumu Tulikariwa emu gambocha Wacho mbipinga wacho ndege miswa Tulikariwa Vintu vya kokonya straka vinyumi afumbirwa siza Yalinda kusiza mukube mpeta na muli akiba Jukire vintu vya fifi wa mune bafanani ya yuwa mune Wachimu teka banambu mulavu ne mwe kubiazimu Abakazi mutu kokonya ne mwambala mini ine kumaluwa Dabate winku gamba kone weko za kuzanga tabiagala Ama bele magaje ye vya kokonya chisho wa chetuliko Chibuza mwa watagira mulembe na wachikuno kukudeo Tulikariwa emu gambocha Wacho mbipinga wacho ndege miswa Tulikariwa emu gambocha Wacho mbipinga wacho ndege miswa Ya mera kabina katia kungira mwebya kokonyo Walaba basajera kungira mubine vika sunda Naba sajja kokonye mpale za mwezi ni mavivi Abakazi veye rusiza batu kokonye gabaka mkubo Senteze misigo wezi mkwaka singa nesiga Wachiwe kokonyo rususuru abazungo jene nkofu Hey! Gendo kumala Kokonyo Zile jembera Kokonyo Nina rentumira Kokonyo Shibori otia Kokonyo Izali oli otia Kokonyo Yoni zero jakdi Kokonyo Anjeno sobora Yes, I am Yakia. Sindi wanikana guru. Sera nyanzi. Yakana de yadawa. Zeniza balala.
Remember where you got it from. www.djericom.com